Tight fisted.
Remember where you got from. Some like, music published, don't see O.
Don't ever wonder, stand up. Osa kata kapa, I'll beat you up. Faka polongwe che ya backup. Unishene one love. Deonse okuma che walwanda. Iwe kufaka apo chikanga. Zako di chati ni banka. Nishufu no gula hama. No kaso guy, tight fisted. Lelo sinifu na my new sense. Zako guli la my t-shirt. Zatu mvele la momunche. No sinifu na guy wakaso. E gari na kaso. Sinifu na guy wakaso. E gari na kaso. Sinifu na guy wakaso. Ungo chosa meso sufa kapo. Ungo onekera pabanzako. Ungo salira munga matako. Daily upasa excuse. Nishi uti wona wakumunzi. Choka kacheme chembuzi. Ndiwe kasaka kulibe mwine mushi. Azako upasa chema gelo. Wagai baby wala nishi unatema ndembo. Lelo mpaka ufakepo. Ngati che ulibe longa upiemo. Deonse ukumo wa belela. Noyamba kutuka no kakolewa. Zako uchache zalewa. Tika kutana udwala na malaria. No kaso guy, tight fisted. Lelo sinifu na my new sense. Zako guli la my t-shirt. Zatu mvele la momunche. No sinifu na guy wakaso. Tight fisted. E gari na kaso. Sinifu na guy wakaso. Tight fisted. E gari na kaso. No sinifu na guy wakaso. Gari na kaso. Sinifu na gari wakaso. Gari na kaso.
Ati high class. Boxa mulibe na toothbrush. Mukonga ni depo ya ma good guys. Vodka na whiskey mu hot ice. Walwanda kumbwa if you nice. Chalo cha benda na bantu wopemba. Vose walwanda mumwede kutuntemba. Nikonda cheka lenga mapeze kapu. Badi vose vena peza bakaso bapaka. Kuchira ba mamosi. Life ni once. Life ikamoza pa nina chinja depo. Ni wapasa mbepo ni kumwa na echo. Ah.
No sinifu na gai wakaso. E gari na kaso. Sinifu na gai wakaso. E gari na kaso. No sinifu na gai wakaso. E gari na kaso. Sinifu na gai wakaso. E gari na kaso.
Fegos, tight fisted.
Flex power na ba Trevor.
Tight fisted.
BM na legato.
Tight fisted.
Banyambe ba give
up. Tight fisted.
Shanembe na ba lambe.
Tight fisted.
Divine my bro.
Tight fisted.
Lulu I see ya.
Tight fisted.
Remember where you got from.
I see you my nigga.
Tight fisted. Don't see old.